smokeumziki.com.
Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no.
What's that fine?
Miss Pendy ata tugombane. Kuna muda na chukiaga. Nikitaka leta atundani. Mina mnyamaziaga. Ya mapenzi mbona tuelewani. Kila siku kutoka nana. Mi mwenzenu nimechoka jamani. Umzigo na utuwa. Kwa nekao mwisho wapenzi wangu. Ulisha umiza moyo wangu. Na kama mateso anatoa Mungu. Nituize akili yangu. Wendeka mwisho wapenzi wangu. Ulisha umiza moyo wangu. Na kama mateso anatoa Mungu. Wala nikai nitulie. Mapenzi ba, 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 ah, ah.